Napiga moja bella, yeah yeah, 1 2 1 2 mic, yeah, check it. Ni level mbaya, wezi sogea, devo ni laya. Kevo mafaya, nikiongea, pepo wanagwaya. Geto na kaya, wanatingisha gego na taya. Maneno ndo haya, wanaingia upepo kataya. Na general, haya, acheni roho mbaya. Mpeni dom raya, kiliriko, napeleka medico ulaya. I'm ready not higher, maybe, I may be deadly, no retire.
Trouble some nigga.
Na wapiga msasa, lakini sofundi mbao. Na wavuwe sasa, ziwe nyasa mvuvi wao. Hao vichwa ngao, waniwezi nini nyuki. Wakileta mazarao, nini kuki mwisho nduki. Na kama kawa mwenye nguvu mwiki power. Hasia na nguvu ni mgonjwa mtie dawa. Siruki juu ila kumi nitie awa. Mini mzawa taikuni wambuzi kama tagawa.
Trouble some nigga.
Naishi na wana siishi na zombie. Acha wasama bado huna kitambi. Tuna brand kwa club, punch full material. Ni nectar sio mock, nasimwaga kwa gulio. Punch ni my weather, track ni full laser. Acha gware kumeza, tukinukishe. Wakukuzika mimi ya wewe minusibishe. Jimix na genge kijenge.
Trouble some nigga.